SBS Radio.
dhimashada Khalid Sharuf oo kooxda IS ka tirsanaa ayaa dowladda Australia ku dhalisay dhibaato ah sida ay u soo badbaadin lahaayeen caruurta uu ka tagay. Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa sheegay inuu kala shaqeynayo ururka Bishcas sidii caruurtaas loogu soo qaadi lahaa xerada qaxooti ee Kurdiyiintu ay maamulaan.
There are issues that relating to people's citizenship that have to be confirmed, and you'd expect that. But where those issues are able to be addressed, then of course we would follow.
Waxaa jira arrimaha la xiriira dhalashada dadka in la xaqiijiyo, waana wax la fili karo. Marka arrimahaas la xalliyana, waxaa ku xigi doona nidaamka caadiga oo ah in dokumentiyo ay ku safraan la siiyo. Caruurtan agoonta iyo rajada ah ayaa la aaminsan yahay in da'doodu u dhaxayso 8 sano ilaa 17 sano. Mid ka mid ah gabdhaha ayaa uur leh, taasoo dhalisay walaac laga qabo xanaanada ay ka heli karto xerada qaxootiga. Haddii qoyska Sharuuf ay Suuriya ka soo bixi karaan oo ay tagaan safaaradda Australia, waxay u badan tahay in baasaboorro ay ku soo noqdaan la siiyo. RG Law oo ka tirsan Save the Children ayaa sheegay in ururkoodu uu sidoo kale kala shaqeynayo ururka Bishcas sidii caruurtaas looga soo qaadi lahaa xerada, laakiin wuxuu ka digay inay dhici karto inay waqti dheer qaadato.
They're Aussie citizens and they need to come home. They're in a situation which has nothing to do with their own act.
Waa caruur Australiana, waxayna rabaan inay dalkoodii hooyo iyo gurigoodii ku soo noqdaan. Waxay ku jireen xaaladan aysan ayagu sabab u ahayn oo waalidkood ay geliyeen. Mr. Law ayaa doonaya in maamulayaasha Australia ay tahay inay dadajiyaan hawsha caruurta Sharuuf si ay si ammaan ah ugu soo noqdaan dalka Australia. Mr. Morrison ayaa ballan qaaday inuu intii tabartiisa caawinayo.
Where there are Australians who are caught up in this situation, particularly as innocent children, then we will do what I think Australians would expect us to do on their behalf.
Markii dad Australiana xaaladan oo kale ay qabsato, gaar ahaan caruur aan waxba galabsan, waanu qabanaynaa wax kasto nalaga fili karo oo aanu u qaban karno. Afhayeenka arrimaha khasnadda u qaabilsan xisbiga mucaaradka Labour-ka Chris Bowen ayaa sheegay inay arrintani tahay mid si isku mid ah loo taageero oo aan la siyaasadeyn.
And in fairness to the government, this is a conundrum that many Western countries are facing, probably every Western country.
Waan u garaabayaa dowladda sababtoo ah waa arrin dhibaato weyn ku ah dhammaan dalalka reer galbeedka oo waa arrin dhammaantood wajahaysa. Laakiin hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa uga digay waalidiinta inaysan caruurtooda khatar noocan oo kale gelin.
They're innocent bystanders just because of the poor decisions their parents make. So I'm not judging them.
Waa caruur aan waxba galabsan sababtoo ah waxa qabsaday oo keliya waa go'aanno khaldan oo ay waalidkood qaateen. Iyaga ma aha in lagu xukumiyo wixii waalidkood galeen.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.